Wano muso uchimanyi awabe chirungi nechibi Obwo bulungi bwamakula ukoze singo genderera Yakutonda oli mulungi ng'osikiriza Natala obo muwala abasajja bateke engalo bulijoyita Bano bukodyo kikumi bakutengula ebyo mubimanyi